manja no more, no more, no more. Isn't those a shy, I got manja no more, no more, no more. Isn't those a shy, I got manja no more, no more, no more. Isn't those a shy, I got manja no more, no more, no more. Isn't those a shy, I got manja no more, no more. No more, no more, no more. Isn't those a shy, I got manja no more. Tatuphosa elusheke kwamake bathina sayiphonsa lento sanyelebele nejelo ramaphosa abuya zongkhonza ngithi wayijonja izinja zangempela zayiqosha lento ihamba nobheka phezulu womkhosa lomntana nani mfuna nonke mina ngamthola ene ngamgoma ngisoka lamasoka izinto sesijikile wendoda sala basalayo bayasala basikhomba isuka mayisuka phela thina soyimela ngithi siyasithemba mina ngamtshela isikhathi sokuthi bajuluke ke manje siyaphinde simalume ke manje sebaluma ke manje sebaluma ke manje angithi sebaluma ke manje
Elusheke kwamageba thina sayiphonsa lento sanyelebele nejelo ramaphosa abuya zongkhonza ngithi wayijonja izinja zangempela zayiqosha lento ihamba nobheka phezulu womxhosa lomntana nani mfuna nonke mina ngamthola ene ngamgoma ngisoka lamasoka izinto sesijikile wendoda sala basalayo bayasala basikhomba isuka mayisuka phela thina soyimela ngithi siyasithemba mina ngamtshela
isikhathi sokuthi bajuluke ke manje siyaphinde simalume ke manje sabaluma ke manje sabaluma ke manje angithi sabaluma ke manje